kata baka jine silo silo. Tuni mani jambi ani ama polo polo. Let's go down, go on your superhero. Forever, serving you the winner.
As you know that, kono nipasua kichwa wenge. Do as you do like the, kipe joto like ina ndege. Kwenye kiza, I feel flying, sila hata visa. Ukinyonga venye moto jeje. Umehupa shit na nimewaziri keje. I like you kala kala, nyuma umeshindikana. Yenu livyo chotala, na ija mnundala.
Uji kutanga tanga, bingo kulamba lamba. Meki kukanda kanda, unani taja taja.
Unavonyonga slow slow, baby love that. Pige kipenga, mi kapteni wenda koche. Maliza, unani maliza. Maliza, unani maliza.
Tupata kufana kwekwe.
Don't be a bad shot.